Genesis 42 verse 1. UJakobe sezwile ukuthi kukhona amabele eGibhithe. UJakobe wathi emadodaneni akhe, nibukanelani na? Verse 2 wathi, bhekani, ngizwile ukuthi kukhona amabele eGibhithe. Ihlaniye lapho nisithengele khona ukuze siphile singafi. Verse 3. Base behla abafowabo bakaJosefa bayishumi baya kuthenga amabele eGibhithe. Verse 4. Kepha uBenjamin umfowabo kaJosefa, uJakoba akamthumanga nabafowabo ngoba wathi angahle ehlelwa ngokubi. Verse 5. Ayisefika amadodana kaIsrayeli ukuthenga phakathi kwalaba befika. Ngokuba kwakukhona indlala ezweni laseKhanani. Verse 6. UJosefa wayengumbusi ezweni. Uyena owathengisela abantu bonke bezwe. Bafika kabafowabo bakaJosefa bamkhothamela ngobuso phansi. Verse 7. UJosefa wabona abafowabo wabazi. Kepha wazishaya ngabaziyo kubo. Wakhuluma kalukhuni kubo wathi kubo, nivelaphi na? Bathi, sivela ezweni laseKhanani size ukuthenga ukudla. Verse 8. UJosefa wabaza abafowabo kepha bona abamazanga. Verse 9. UJosefa wayesekhumbula amaphupha awaphupha ngabo wathi kubo, nizinhloli nize ukubona ubuze bezwe. Verse 10. Bathi kuye, cha Nkosi, izinceku zakho zize ukuba zithenge ukudla. Verse 11. Sonke singamadodana andodanye, singabantu abaqotho izinceku zakho, azizo izinhloli. Verse 12, wathi kubo qhabo, nize ukubona ubuze, bezwe. Verse 13, base bethi kuye, thina zinceku zakho, zizelamane eziyishumi nambili, amadodana andodanye ezweni laseKhanani, bheka incane kubaba manje, enye ayisekho. Verse 14, uJoseph wathi kubo, yikho lokho engikushilo kini ukuthi nizinhloli. Verse 15. Niyakuvivinya ngalokhu ukuphila kukaFaro. Anikumuka lapho kuphela uma umfoweni omncane efika lapha. Verse 16. Tumani omunye wenu amlande umfoweni, niza kuboshwa ukuze kuvivinye amazwi enu ukuba iqiniso likini yini uma kungenjalo ukuphila kukaFaro nizinhloli. Verse 17. Wababutha bonke ukuba balindwe izinsuku ezintathu. Verse 18. Wayesethi kubo uJosefa ngosuku lwesithathu, yenzani lokhu niphile ngokuba ngiyamesaba uNkulunkulu. Verse 19. Uma ningabaqotho, makuboshwe omunye wabafoni endlini yokulindwa kwenu, kepha hambani nina nibuyele namabele endlala yezindlu zenu. Verse 20. Nilethe umfoweni omncane kimi, kuqiniswa amazwi enu nize ningafi, benze njalo. Verse 21. Base bethu omunye komunye, impela, sitholile icala ngomfowethu, njengokuba sabona usizi lwenhliziyo yakhe, esincenga samlalela ngalokho, lolu sizi selufike phezu kwethu. Verse 22. URubeni wabaphendula wathi, angikhulumanga yini kini ukuthi, ningamona umfana, kanangilalela na? Bekani ngalokho, seliyabizwa igazi lakhe. Verse 23. Babengazi ukuthi uJosefa uyabezwa ngoba kwakukhona ihumusha phakathi kwabo. Verse 24. Wabafulathela wakhala wabuya phendukela kubo, wakhuluma nabo, wayesemsusa uSimeon phakathi kwabo, wambopha phambi kwamehlo abo. Verse 25. UJosefa wayeseyala ukuba amasakabo agcwaliswe ngamabele, kubuyiselwe imali yalona lo esakeni lakhe, baphiwa umphaka endleleni, kwenziwa njalo kubo. Verse 26. Base bethwesa izimbongolo zabo ngamabele abo, bamuka khona. Verse 27. Kwathi omunye evula isaka lakhe ukuba inike imbongolo yakhe ukudla endlini yezihambi, wabona imali yakhe bheka esemlonyeni wesaka lakhe. Verse 28. Wayesethi kubafowabo, imali yami ibuyiselwe, bhekani isesakeni lami. Baphela amandla babhekana omunye nomunye, bathuthumela bethi, kuyini lokhu uNkulunkulu asenzele khona na? Verse 29. Bafika ke kuJakobe uyise ezweni laseKhanani bamtshela konke okubehleleyo bathi, verse 30. Lo muntu inkosi yezwe ukhulume kalukhuni kuthina wasishaya izinhloli zezwe. Verse 31 basisithi kuye, singabaqotho asiyizo izinhloli. Verse 32, sizilamane ezishumi nambili, amadodana kababa enye ayisekho encane kubaba ezweni laseKhanani manje. Verse 33, lo muntu inkosi yezwe wayesethi kithi, ngalokho ngiyokwazi ukuthi ningabaqotho, shiyani kimi omunye wabafowenu, niphathele indlala yezindlu zenu ukudla, nimuke. Verse 34, nilethe kimi umfowenu omncane, ikhona ngiyokwazi ukuthi aniyizo izinhloli, kepha ningabaqotho, ngininika umfowenu, nihambe izwe. Verse 35, kwathi sebethulula amasaka abo bheka isikhwama semali, salo nalo sasisesakeni lakhe, lapho bona noyise bebona izikhwama zabo zemali, basha waluvalo. Verse 36, uJakobo uyise wayesethi kubo, niyangaphuca abantwana bami, uJosefa kasekho noSimeon kasekho, seniza kuthatha noBenjamin kuphezu kwami konke lokhu. Verse 37, wayesekhuluma uRuben kuyise ethi, bulala madodana ami omabili, uma ngingabuyiseli kuwe, nikele esandleni sami, ngiza kumbuyisela kuwe. Verse 38, wathi, indodana yami ayikwehla nani ngoba umfowabo ufile, usele yona yodwa, uma yehlela yingozi endleleni eniyihambayo, niyakwehlisela endaweni yabafileyo, izimvi zami ngosizi.